to kollol jobere ko dogginol pucci ko inditira dokin iska dan filingi de hikkade ko fero dirdun he batuji bitti dito
la 5e edition
lawol jobol batu doggina pucci dokin iska itana hikkade endan kulle keso gom beidam sigila dogginol pucci gol endan yajinama pucci lady chad sudan nigeria burkina faso e pucci didi lady senegal gari nati der dogginol dado dira o e lawol goldu min noddi himbe lady burkina nyenyube der pijirol pucci der mun edi kaden e ko sembin dina fina tawa himbe sembin dina du labi jonde jam caka himbe har ko darata fina tawa o endan min gadi fijo durwo libo dirde dundu gan hebude nyenyube wadano tebe ekkentinoje beyde nyenyude gan yehude tefol takubahi mo alla yari do inde region tilbeere garbatu gu kaden min gadi tewtewru darude mo jungo mum buri welude der pidol kure e lohaki dundu fina tawa himbe leydi kurfay e arewano limanan durwo pelligo min gadi dum ko heedi gondu non ko beyda do ko soda endan joddina hakkilo fukkingo caka himbe do lawol jobol gol endan min gadi botu joda haali caka ardibe hawju cakantaraje de endan e wombe no buura der majji dundu gan darude no watta laamibe jowurobe e wombe e jonde der cakantaraje de endan gadda balla mu en ko watta mosala rafike jaron hakkilo fukkingo tawango dakkol keri leydi burkina faso niger e mali heb rafike jaron hakkilo fukkingo go endan torri himbe misali département Balayara abala e filingi
département d'Abala de Balayara et de Filingi
dume woni ko adi don yago yeso
nous voudrions que ça soit un festival
miden gidi batugu enden wade hitane fu denino hebo nane duubi didi warde duubi didi hikka de en dari pucci manga region di fa kebe warde batu doki iska amma mo alla yari batu warowu miden gidi pucci di enden gara mido hidi du yettude studio kalangu dalila balla ka woni no wadda har ko darta pirtol ko e himbe e kokkol habaruji dalila gollidol studio kalangu e radioji pamari redu leydi Niger ko e himbe hewbe pirtaki
les plus profonds de nos terroirs.